Kalata yoyamba ya Petro. 1 Petro 1. Ndine Petro mtumwi wa Yesu Kristu. Ndikulemba kalata iyi kwa inu osankidwa a Mulungu. Amene muli obalalikira kuchilendo. Kumayiko aku Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia ndi Bitinia. Mulungu Atate adakusankhani monga iye adaziganiziratu kuyambira pachiyambi kuti Mzimu Woyera akuyeretseni ndipo kuti mumvere Yesu Kristu ndi kutsukidwa ndi magazi ake. Mulungu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere wonka nuchulukira chulukira. Tiyamike Mulungu Atate Ambuye athu Yesu Kristu. Iye mwachifundo chake chachikulu adatibadwitsanso pakukitsa Yesu Kristu kwa akufa. Motero timakhulupirira molimba mtima kuti tidzalandira ngati cholowa zokoma zosaonongeka, zosapitsidwa ndi zosafota zimene Mulungu akukusungirani kumwamba. Ndi mphamvu zake Mulungu akukusungani inunso omkhulupirira kuti mudzalandire chipulumutso chimene Iye ali wokonzeka kuchionetsa pa nthawi yotsiriza. Zimenezi zikukondweretseni ngakhale tsopano mumve zowawa poyesedwa mosiyanasiyana pakanthawi. Monga golide ngakhale ndi wotha kuonongeka amayesedwa ndi moto, momwe monso chikhulupiriro chanu chimene nchoposa golide kutali chimayesedwa kuti chitsimikizike kuti nchenicheni. Apo ndiye mudzalandire chiyamiko, ulemerero ndi ulemu pamene Yesu Kristu adzaoneka. Iyeyu simudamuone, komabe mumamkonda. Ngakhale simukumuona tsopano, mumakhulupirira ndipo mumakondwera ndi chimwemwe chachikulu ndi chosaoneka. Pakutero mukupata mphotho ya chikhulupiriro ndiye kuti chipulumutso chanu. Aneneli amene adaneneratu za mphotho ya ulere imene mudzalandireyo ankafunafuna mofufuza-fufuza za chipulumutsochi. Mzimu wa Kristu wokhala mwa iwo ankaneneratu za zowawa zimene Kristu adzamve ndiponso za ulemerero umene adzakhale nawo pambuyo pake. Aneneliwo ankafunafuna kudziwa kuti kodi zimene zidzachitika liti ndiponso mwa njira yanji. Mulungu adawaululira kuti ntchito yawoyi sankayigwira chifukwa cha eni akewo koma chifukwa cha inu, pamene iwo ankanena zoonazi zimene mwamva tsopano. Olalika Uthenga Wabwino adakuwuzani zoonazi mwamphamvu ya Mzimu Woyera wotumidwa kuchokera kumwamba, angelo omwe amalakalaka kuona nawo zinthuzo. Nchifukwa chake mtima wanu ukhale wokonzeka, khalani chelu. Khazikitsani chiyembekezo chanu kotheratu pa kukoma mtima kwa Mulungu pamene Yesu Kristu adzaoneke. Muzikhala ngati ana omvera, osatsatanso zimene munkalakalaka pamene munali osadziwa. Koma monga Iye amene adakuitanani ali woyera mtima, inunso khalani oyera mtima mmakhalidwe anu onse. Paja mawu a Mulungu akuti,
muzikhala woyera mtima popeza kuti ineyo ndine woyera mtima.
Mulungu alibe tsankho, amaweruza aliyense molingana ndi zochita zake. Ngati mumutcha Atate pamene mukupemphera, mchitireni ulemu nthawi yonse muli alendo pansi pano. Mukudziwa bwino chimene adakombola nacho ni kukhalidwa lanu lachabe limene mudalandira kwa makolo anu. Sadakomboleni ndi ndalama zotha kuonongeka zija siliva kapena golide ayi. Adakombolani ndi magazi amtengo wapatali ya Kristu amene adakhala ngati mwana wa nkhosa wopanda banga kapena chilema. Iyeyo Mulungu adamsankhiratu dziko lapansi lisanalengedwe, koma wamuonetsa nthawi yotsiriza ino chifukwa cha inu. Kudzera mwa Iye mumakhulupirira Mulungu amene adamuukitsa kwa akufa namupatsa ulemerero. Ndipo choncho chikhulupiriro chanu ndi chiyembekezo chanu zili mwa Mulungu. Mwayeretsa mitima yanu pakumvera choona, kotero kuti muzikondana ndi Akhristu anzanu mosanyenga. Nchifukwa chake muzikondana ndi mtima wonse mosafokera, pakuti mwachita kubadwanso moyo wake siwochokera mbewu yotha kuonongeka koma mbewu yosatha kuonongeka. Mbewu iyi ndi mawu a Mulungu, mawu a moyo ndi okhala mpaka mpaka. Paja mawu a Mulungu amanena kuti anthu onse ali ngati udzu, ulemelero wawo uli ngati duwa la kuthengo. Udzu umauma ndipo duwa limathothoka, koma mau ambuye ngokhala mpaka muyaya. Mau amenewa ndi uthenga wabwino umene walalikidwa kwa inu.